Nindundi rijumana yoga charachara yoga chaninjishi akenyegezi bisabo wirira wihogora wihoreze nushaka mata y'ikivuguto nayo ndayaguha wihoreze.